Blog Talk Radio.
Kumura Gwanda, Sina Butaye.
icyiciro cy'abaturage twari twarebye abahanuzi tureba abatambyi tumaze kubona ibikomangoma byose twagiye tubivuga mu magambo make kuko uwabirambura ntabwo yabimarayo reka turebe rero nanone abahanuzi baragarutse kuri 28 babanje none bagiye no kugaruka wumve ukuntu bateje ikibazo n'abahanuzi babo babihomesheje ishwaga ridakomeye wumvise ko bababesha bakabona iyerekwa ry'ibinyoma rihuje n'irari ryabo nyine kandi bakabahanurira ibinyoma bakavuga bati uku ni ko umwami Uwiteka yavuze kandi Uwiteka ari ntacyo yavuze noneho 29 bakabona gukurikizaho icyiciro nakwita icya kane aribo bantu bo mu gihugu abantu bo mu gihugu ni ukuvuga ngo abaturage baba fonctionnaire basanzwe abakozi ba leta abantu bo mu gihugu bumva ukuntu bameze ngo abantu bo mu gihugu bagize urugomo bakajya bambura umva suri nyasha kwambura ndetse bakagirira nabi abakene n'indushyi kandi mwumve kandi amarira y'abakene n'indushyi n'imfubyi n'abapfakazi n'abatagira shinge na rugero n'abatishoboye ayo marira Uwiteka ayabona vuba umva ngo n'uwigendera ngo bakamurenganya n'uwigendera gusa wewe ni umuntu uje nko gusura igihugu nk'ingagi wewe uwigendera nawe kubera hari ikintu cy'umuvumo kiri ku bantu cyo kugira nabi cyo kwikeka uwo ari we wese n'uwigendera nawe ngo baramurenganya umva rero 30 niwo murongo abimahoroniza ngo babandi bize teolojiya ngo babisipori begamye iyo barimo kuvuga ngo haleluya haleluya
ryayo ry'Imana. Haleluya. Ababandi zambangwa nazo ziti amina.
Ngo mirongo itatu ngo kandi nashatse umuntu muri bo wasa n'inkike ngo ahagarare imbere yanjye mu cyuho, ahagarariye igihugu kugira ngo ntakirimbura ngo ariko ntawe nabonye. Umva ngo kandi nashatse umuntu muri bo. Umva muri mubahe 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 ndakubaza mubahe nashatse umuntu muri bo. Umva uwo gusana inkike ngo ahagarare imbere yanjye mu cyuho, ahagarariye igihugu kugira ngo ntakirimbura ngo ariko Uwiteka nta muntu yabonye. Yamushatse mubahe. Muraba esikoro, muraba abahanuzi b'ibinyoma, muraba abatambyi bataye agasaro, muri ibi bikomangoma byataye umutwe, no mu bantu bo mu gihugu babaye ibicamuke, ibihamuke, barahungabanye n'ibicamuke, baraho n'ubwoba gusa bwuzuye abantu bo mu gihugu, n'ubwoba gusa. Uwiteka akabaza ngo yashaka yashakashatse umuntu muri bo. We kandi nongeye gukangurira abakristo bavandimwe kugira ngo musome ijambo ry'Imana mubaze umwuka basobanurire. Kandi nashatse umuntu muri bo wasa n'inkike ngo ahagarare imbere yanjye Uwiteka wivuga mu cyuho, ahagarariye igihugu kugira ngo ntakirimbura ariko ntawe nabonye. Yashakashatse umuntu muri wo, muri bariya twavuze haruguru, abahanuzi b'ibinyoma, bayisikoro, abatambyi bubaka inkike bakinjiza n'amasanduku apfuye nabi, babandi bubaka za miliyari, abo bose ngo yashatsemo, nibo yashatsemo, yari kukura yabanditse mu mwaka wa kabiri Imana yasharebyemo ngo arashakashaka araheba. Arakomeza arababwira ati mwihane wapi, arabizi umuriro igihe cy'umwuzure hari Nowa, igihe cya Sodoma na Gomora hari Loti. Kandi rero hari naho Uwiteka avuga yarakaye cyane, yarakaye bikomeye, yabishe avuga ngo umva, iyo yaba Nowa akaba Yobu akaba Samweli bakamagarara imbere bakarira bakabaroga bakiyorosivu bakisasira ibigunira, ntabwo nshobora kugaruka ku ijambo. Ahubwo ikintu nakora njye Uwiteka bakiza ubwabo bugingo gusa, nabakiza nkabakiza n'imiryango wenda, ariko ibyo kumbwira ngo mbabarire aba bayisikoro bakora ibintu bazi, bicishije abantu bazi, bazi ijambo ry'Imana, bazi ibivuga no, bazi ibivuga wi, bazi kurenganura, bazi icyatsi n'ururu, kuvuga ngo nimbizeho ngo ndeke kubahana no. Kandi kubwabo ibibavaho nibyo bijya ku gihugu, niyo mpamvu bacyanduje ngo niyo Samweli na Yobu bariya bakiranutsi banjye nishimira uzanene wenda na Aburahamu uzanene na Daniyeli bariya ubanzane banze imbere, kuko aho nagejeje abarenze ihaniro, barenze umupaka, baransomborokeje cyane, bansuzuguje abanyamahanga, basuzuguriwe mu gihugu, kandi ko yarasuzuguwe, Yesu yarasuzuguwe. Ubwo Yesu bagaseka abantu bagabo bati eyi nibwo abandi baba barokoye bya bindi byabo, ariwe data we, ariwe Yesu we, ariwe Mana yanjye we, ariwe we, nawe urasenga, okay, arasaba usengera kwande kwanjye twazanye, usengera
yasunye ya usangira kwande ah oh, okay ah ah kwa Rwanda mura ni kwa Rwanda mura nyine why ha akabaho nabasengera mu mwihe kari heze cyane kwa usangira kwanda kwa za ba muri holy church ah besaida ah oh yeah yeah eh iki ko ubwo ko ntago mugiye gukorwa n'isoni ubundi zigiye kuba bumva imana yaherekeye nibabwira nimukore gutya nimukore gutya hagati yanyu nimubwire abayobozi b'igihugu ibingibi kuko hari amaraso ubutaka bw'iki gihugu bwamize bwagotomeye
amaraso atari w'urubanza sha amaraso y'abana y'impinja mwasekwe masekuru amaraso y'abana bo muri primaire bambaye kotoni amaraso y'abagabo amaraso y'abagore batari bafite aho bahurira na politike mwishe mwabaze mukabakuramo ibyo muntu amaraso y'abasore batagira uko basa mu roho ku rugamba gusa wo kugira ngo amaraso amaraso arataka mwati no natura ngo duceceka kuko nayo ayabereye yaratatse tangiriro kane tereye ku murongo wa cyenda yaratatse aba ngo ijwi risanzwe itekanye yari ayarari ijwi rimena amatwi ntibwamanukaga abaza gahini ati gahini vite ati nawe urabibona sava amakuru ni meza nk'umuntu wawe ari hese
ntabwo mbizi ntabwo ndi umurinzi we sindi umushumba we nagabye ushinzwe kumurinda uranyumva neza kuko ngende na bizi
urikaraga gutyo uramenya amaraso
avuga ati ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe riratakira kandi ritaka riri ku butaka riri mu butaka ririmo riravuze induru rirasaba guhorerwa ukuboko kwawe kwavushije amaraso amereka ku butaka uhereye ubuje ubutaka ubaye ikivume kwanze numvise ibivume igihugu gifite ibivume buri wese wamenya amaraso ni ikivume niba uzi ko wayamenya uri ikivume uri icyohe uri ikintu kiraho gusa k'igihendehembe sinzi ukuntu babivuga uri ikintu kiraho kigomba kuzera kikangara nta n'ubwenge ufite niba amaraso warayamennye nta bwenge uragenda ufite amaguru ufite n'amaboko ariko uri igishushungwe uri kadahumeka uri imaje kibuje waramenya amaraso ibi yayongeraho ngo atariho urubanza kandi amaraso atari imanza meshi mwayamennye meshi ntiwibwire nawe ngo uzagira ikigukomokaho nibi ntugire ngo birarangiye ngo ucishije abanzi ngo amaraso apfa kugenda hozo amaraso arimo ubugingo amaraso niyo bugingo ariyo mpamvu ya Yesu yamenetse ntabwo bamuciye ino cyangwa ikirenge ngo bamureke agende no yaravuye amerekera twese ariyo mpamvu aye yonyine mu baroma 25 aye yonyine ntiyashobora gushishikisha ayo ngayo mwamenye barayibabwira ukagira ngo barimo barajugunya inyuma ya Huye kuko mwaramwanze n'abamwitirirwa baramubangisha muzi ko ari umuntu uri aho gusa udafite pfura ruguru Yesu n'umwana w'Imana nzima yapfira bari mu isi kugira ngo babarirwe ibyaha aduha ubugingo buhoraho kandi agiye no kugaruka ntabwo ushobora yamwaza ukamumwaza imbere y'abapagani ukamumwaza imbere y'abantu ariko ntabwo ikimwaro kimufata nk'uko wowe ubyumva kuko afite icyubahiro afite izina risumba ayandi mazina yarazwe aranaritsindira alo wese aka batwumva wowe uri umusebya abapagani bashimana inzira abandi babandi ngo basoma za misa niba ari za misa abandi babandi birirwa bavuga ngo haleluya abandi yewewe kaboneka wigeze no kuvuga ati ahaha tumaravuga ngo turi abapagani ariko imanza zanyu nitwe tuzica wa mupagani rwose avuze ukuri pe wavuze ukuri minisitiri kaboneka iyo Francis arya ministre kaboneka wavuze ukuri rwose bazakumera ubutumwa ko wavuze ukuri mutwita abapagani sawa ariko siko tubacira imanza Hello, ni mungu kwa ni matena. Ndi mwena mgara, kabebera, hiku mitahansi, hafu zinduru. Kata kambiri mana na wamenya. Ndi mwene, na tera nina mba. Kwa hile mwena kama kwa hile kwa hile kama masasi, kwa hile kama gara, utaisira kama gara, ugamba, ugamba kama gara. Baba ni wangi kari bandi, na ni bandi bandi, barguaje.
Kristo
abandi mwebwe muzumvira ingibi musome ijambo ry'Imana musoke mu mayo mababironi kugira ngo mutaza kusangira ibihano n'abo muri inyuma abavuga ngo muri inyuma ngo muri abakristo babo muri abakristo ntabwo muri aba bantu muri abakristo
ubwo siriya ko yayobye arazuze ahantu bamuyobe rwose kuko ntabwo agira ahasengera ngo hazwi nsengera hazwi se ndajya muri byahishuro 13 ndi sisiteme ati kristo ntabwo izambona kuki bya wambarura wowe wambarura nkande wowe home fishi nkande wowe njya mu gitabo cyawe pukwa why sabarabugani kuki njya mu gitabo cyawe kandi no mu cy'ubugingo kubera ati ngomba kwishyira mu gitabo cyawe wowe wowe kujya mu nshuruze wowe uzicuruze wenyine bakristo musome ijambo ry'Imana mwumve icyo Imana ibashakaho mwumve mubaze umwuka wari muzi turagira dute twumvise ubutumwa ariko ntabwo ari kuriya babutubwiye basubuye ngo tugomba kugenda tukajya imbere y'abapasitori bakaturoga babarogesha amagambo y'abapfuye yo gusaba yo kubasaba amafaranga bakabacuza uzabaze Imana banza ubaze Imana iherere kandi iwe uriherere utasigaye udashobora gusiba ku cyumweru iyo bakubuze bavuga ko waguye we iherere iherere ubaze Imana uti ibintu numvise ni ibiki wakagira Imana ibintu numvise ni ibiki hanyuma iki bari kuyobora bari icyo ukora ariko ndahamya ko benshi aho mwicaye ntabwo ari ahanyu hoshi mubisohokemo babura bamanipira nk'amatene ubisohoke bo mu bahunge aba bayisukura aba bakiriminele sipirituweli ubahunge icyo cyageze cyo kugira ngo umuntu arwane ku magara ye yesu nta n'umwe uzabahagararira imbere y'Imana imbere ya yesu nge umva imbere ya yesu ndi gatozi hari umuntu uzana amatiko imbere ya yesu ndi gatozi nzajya rwasa mariya bite ati ibyo wakoze n'ibi hano warabyishe ahawe ubijya ibi ngibi hano warabyumviye hanga uzakumvugira ukuri ubu niba urimo kuvugaguzwa ubu ni urimo kumvuga ubu nibwo uvugaguzwa niwe uherwa uburenganzira uburenganzira guhabwa hano ariko imbere ya yesu kristo imbere ya ntebe nawe uzaba ubebera apana nikira n'ubugingo bw'abantu nikira n'ubugingo bw'abantu kandi nta n'umwe ufite uburenganzira bwo kwishigisha muri iyi si nta n'umwe ubaho ntawubaho ariko uwavuze ngo mvuga navuga ngo ceceka nguwo munsi udaceceka wowe wapi ntabwo bishoboka uzavuga kugeza igihe uwamwakarwa akamamagara kuvuga azavuga ati eha noneho rero ubungubu ushobora guceceka ariko igihe cyose kuko n'ubundi ntabwo nabibasha iyo uvuze ngo mvuga mera nka Yeremiya ufite uburenganzira bwo kumvuga ubu no kwishyira urubanza ubu no kumbekera ubu no kunkanga ubu ndetse ko nakangika hafi ahubwo wowe wakwikanga ubu muri iyi si ubu ni wowe ushobora kugira ikintu uvuga umvugaho ariko imbere y'Imana imbere y'intebe y'Imana imbere y'umwami Yesu Kristo igihe azabaca amateka nzaba ndi gatozi peke yangu imbere ndimo gutanga raporo y'ibyo nakoze nawe utanga ibyawe nuko rero Yesu Kristo nashimwe kandi umwami wacu ahabwa icyubahiro urambabaza ndimo ndababazwa n'abantu bayobora nk'intama bagiye kubaga bazi baranazimaze turebe ijambo dusorezaho biri muri Yesaya igice cya 56 umurongo wa 10 Yesaya 56 umurongo wa 10 turageza ku wa 12 abarinzi be ni impumyi abarinzi barinda igihugu ni impumyi abarinzi b'inkike nigeze kubabwira se barinzi b'inkike Imana ibaha umugisha rwose mufite umurimo mwiza ariko mwarinzi inkike mufunyanamo imbere ibisambo imbere harimo ibisambo nuko muragenda murinda inkike ibyo bisambo rero nibyo bigiye guca ibintu nibyo byamaze abantu abarinzi be ni impumyi bose ntacyo bazi
bose ni nk'imbwa z'ibiragi zitabasha kumoka, bararota bakaryama bagakunda guhunikira. Ni koko n'imbwa z'ibisambo zidahaga kahore, n'abungere batabasha kumenya, bose bateshuka inzira bajya mu yabo bwabo. Umuntu wese yishakira indamu mu buryo bwose, ariko mu buryo bwose baravugana bati temuze mbazaniro vino tunywe ibisindisha tuvuyarare nejo naho bizaba bityo bitagira akagero. Uriya musazi ni mumwihorere ajya ahora arago twavuge twebwe dufite viziya, dufite gahunda eka ayi, ariko ngo n'imbwa z'ibiragi n'imbwa z'ibisambo n'imbwa z'ibiragi ariko uziguhemukira uwaguhaye ntazina ufite. Njya mvuga ngo hakintu kibaho ku isi cyambura umuntu ubumuntu ko kuvuga ibyo utemera, ko gukora ibyo utemera. Reka nsubiremo aka kantu, nta kintu cyambura umuntu ubumuntu ko kuvuga ibyo utemera, ko gukora ibyo udashaka. Aricyo nabwiye Yesu ko ntabwo byakunda kuvuga ibyo ntemera. Iya kavuga ibyo wewe wemera, wowe uri iki, hakoreshwa ibyo ntashaka ntari ndashimira Yesu wampaye akazi, kandi ndakishimira ko kumuvugira. Amen. Ndakishimiye ijana ku ijana, ndakishimiye. Ariko nta muntu uzanyambura umuntu ngo abwire ngo vuga ibingibi kugira ngo ugende gutya, kubera siki ngo kora ibingibi ngo kugira ngo ugende gutya, kubera siki ngo akazi kawe ngo kubera ko wavuze n'amazi. Bose ngira ni umwe gusa. Abandi dushobora kumvikana ku bintu nabwo nemeye, ntabwo nshobora kwemera ibyabo. Ntabwo nshobora kwemera umuntu uko anyambura ibitekerezo, sinshobora kwemera umuntu uko anyambura vision, sinshobora kwemerera umuntu uko asimbura Yesu wanjye. Yesu wanguye mu kuzimu hazaza, wese wanguye he wamara iki? Niki urata? Udafite iterabwoba n'ubugambo, udafite fo na ruguru, udafite n'ubwenge. No, ariyo ugaruka yampaye ubugingo buhoraho, amikamba ry'ubugingo arararara, nzabana nawe arararara ubuziraherezo. Wese uzamara imyaka ingahe muri iyi? Ese nzamara ingahe muri iyi? Maze ubuzima bw'ubuziraherezo ubumbuze arararara, uvukuru resikoro ubumbuze, kukora ko nkwangishije ngo umugati wa hano hepfo muri Albertine. No, mwihane bashumba b'ibiragi. Uzi ko ari imbwa y'ikiragi, imbwa y'igisambo, kazi yake muhamagarane uko muri bihanganje aho ngaho mwihengeka mu majyambere, muhamagarane mugende mwikunga ahantu mufunge mubwe muti turashize ubwacu, turashize tumarishije n'igihugu. Nibyo polisi namwe mwihana ko namwe mwica abantu, mwihana namwe mubashake muvuge muti mutugire inama, mwete mubwire n'abo ngabo ba perezidansi tiye gusenga. Tujya gusenga, ndasengera ya bumva mu mitima yabo babyemeye, babandi bihamagaye bagomba gusubiza ntuza y'abandi imyenda y'abandi, abashyizweho n'abantu nabo babaseze bagaba ati murabeho ma, ntabwo twabigurana ubugingo, twahoraga tubeshya. Babandi abo bikomereye bose birabakomereye, babandi bahamagawe ariko bakaba bari barataye baravuye ku kazi barasabwa kugaruka mu bigo byabo bya gisirikare, bintu byakomeye. Data ndagushimiye,
urakoze kuba ubutumwa urimo kuvuga ari ubwa nyuma bwo mu cyiciro ko muri iki cyiciro icyiciro kiri ku musozo buri mwana ntabwo ugine guriza izuru cyangwa ngo umuntu ngo akwirate buri mwana urihagije ushobora byose waremye ijuru n'isema n'abantu ndagushimiye kubwo ubutumwa ndagushimiye ko ibyo washatse ko byasohotse kandi n'ubwo ubutaha nabwo nzabuvuga n'ubwo bukurikiyeho nabwo nzabuvuga ibyo uzambwira byose nzabikora mukamfashe kugira ngo numve kandi numvire ndagushimira ku bumvise ubutumwa ndagushimira imitima iguhindukiriye mwami Yesu haleluya ndagushimira kandi ko umwuka wera agenda agakora ku bantu hari abihamagaye hari abahamagawe n'abantu ari nabo bahamagaye bakaba barataye inshingano abo bose umwuka wera ugenda ubakoreho bakoreho cyane kandi nta n'umwe nanga urabizi umutima wanjye uko umeze ni wowe undondora hawe nanga ntabwo ngorumbamo ariko ishyaka ryawe rirandya niyo mpamvu icyifuzo cyanjye imbere yawe ni uko bose bahindukira bakamenya ukuri ni uko bose bahindukira bakava mu bidatunganye nuko twese twatahiriza umugozi umwe uri Imana ndagushimiye uri uwera ashaka ko natwe tuba abera ntabwo dushaka kuba abagambanyi ntabwo dushaka umwuka wa Yuda ntabwo dushaka gukomereza mu bipfuye ubu buyobe ntabwo dushaka kubukomerezamo mwaka iyi ni imperuka y'ibihe niyo mpamvu ibintu bivangavanze ijambo ryawe niryo rigomba kutuyobora gusa mu izina rya Yesu urakoze Mana guha umugisha abo ngabo bose bafasha bavuga bati ntabwo dushobora kugufasha ku mugaragaro turagusengera ariko Imana yatubwiye guha umugisha abo ngabo banyihakana kandi ni ngombwa kubera kugira ubwoba n'ubutinya ubuzima abo ngabo bavuga bati ntabwo tumuzi kuva aho twavukiye ntabwo twumva umuntu witwa gutyo Mana ubababarire ntakundi nanjye ndabakunda icyubahiro ni cyawe cyose komeza uturindire mu buntu bwawe komeza uduhishurire ibihishwe kuko ngo ibyahishuwe ni ibyacu n'abana bacu ibyahishwe ni ibyawe nta nubwo tubikeneye nta nicyo twabikoza urakoze ku byahishuwe tuzabimenya umunsi ku wundi isaha ku isaha nk'uko ariko wabishatse imiryango yacu ndayikweretse irindirwe mu buntu bwawe natwe twese n'inshuti z'umusaraba turindirwe mu kuboko kwawe k'uburyo icyubahiro ni icyawe rero nongeye kukwereka inzirakarengane zose ubwoba abanyarwanda bafite ntabwo bwigeze bubaho kuva isi yatangira kugira izarangirira bafite ubwoba buremereye Mana ni wowe gutabara komeza rero ubane natwe byose ni mu izina rya Yesu Kristo tubisengeye kandi tubyizeye Amen. Ya nagira ngo mbwire abateze amatwi ko uyu munsi radio garuka ni radio twavugiragaho ubutumwa ariko hari hashize hafi nk'umwaka idakora ariko mu mwanya saa mbiri isaha ya hano dushobora kugerageza kugira ngo turebe n'ibikora radio garuka ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi ni radio iri ku block talk ni radio iri kuri interineti ubwo waba afite interineti niho bajya bayikurikira turabanza kujya tuvuga ubutumwa dushyiraho inyigisho n'amasengesho ubundi dufite uburenganzira dufite amasaha abiri buri munsi ariko turabanza n'inshuro eshatu mu cyumweru kwa kabiri kwa kane no kwa gatandatu kugira ngo twese turebe kuko kugira ngo tuzarebe tuzapange na gahunda yindi uko bizakurikira rero ni radio garuka ubutaha tuzabaha kondoni zose no kuntu mwakwinjiramo abashaka kujya bayumva online cyangwa kujya bavumva message zatanzwe Yesu abaho umugisha ndahesha umugisha abo Imana yashyize ku mutima kunsengera Imana ibaho umugisha no gusengera uyu murimo Imana ibambere umugisha aho muri hose mu isi Yesu niwe wenyine uzabitura ibihwanye n'ibyo mukora
cyubahiro n'icye iteka ryose amen.
Why?